సగలే అమెరికాతి. సగలే అమెరికా ఉతతా కబయంగ జుమాతా తగల్గల కేసా సాలమా ఫొలక్కా జల్ కబయంగ సాసదిత్ మిత్ర బాండి దిగ్డమిలం దిగ్డమిషని సొడ్డోమి తోకురత్ వాషింగ్టన్ డిసి రాకడబర్సు సగంతా ఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్ కబా ጌፈቶተ ከኝ ገመ ራዲዮ ማርሳ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲን አከሱመስ ፌስቡክ ኢዳን ሰገንታ ከኝ ወርዱ ፋጅርታን በከጅርታን ትነጋን ከኝ ስና አቀቆ ተሞልታን ከሚስ አመጂ ኩድ አሰዲ በረኩማ ለማብድደሚላም ከሱመ ሲቱን ከሰናራ አንቱ ጁበይ ሆራቲ ሆንጊን ሶማሊያ ኢትዮጵያ ሙደቴ ሐማተ ኡን ገባሳሚ ናኑ ቤኒሻንጉል ከሰት ወይረሪ ኮቪድ ኩድ አሰገሊ ዋናማቴፍ ኡመቲ አቆ ኦፌገቱ ቢሮን ፈያና ንቻ በክሰሴጅራ ለማኑ ኡዱድ አቦደ ዲያታ ከሚሰዋን ታይፍ ቆጵን ፈያባ ደበሬቲ አንገጡ ምሮሰገንታ ኬኛ ትንወሊን ቱራጀነ ጌፈቶ ተኬኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳሳርአ ንጉሱ ታምሬ ተምሳሳ ኢንተርኔትፍ ሚዲያ ሐዋሱ ማከቅ እንደይስቱሞ ትግስት ገመቲ ኦዱፍ ገረበ ፈቃዱ ተንስ እንደበርስ
አከሞልተን ወዱን አራብቀምኑ ኩኖት ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ፊ ሙመ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ቶርበንደርቤ ማሪን ኢሳን ቢልቢላን ታሲሳን ቡአቀበሳ አከታይ ዱብሂማን ሚኒስትራ ኢማ አለ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኢብሰ ጋዜጣ ሶታፍከነን ከሰቲ በክሰኒሩ አካ አምባሳደር ዲና እንጅራኒቲ ሙምቺ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አካታ ጀልቀባ ወልወራንሳ ካባ ኢትዮጵያ ኦጂ ጃርሚያሌ ወራናን መንጫኒ ዴቢሰኒ ኢጃሩ ኢረቲ ፕሬዝዳንት ባይደን ፊ ኢብሰ ከነኒሉ ጀቹ ኢሳኒ ገባስ መለስካቹ አማሃ ኢብሰረ ministera imala united states ke satti diplomatic gamesa kantani akayb sanitti marin hoggantoni biyota lamanita sisani buakabesa motumman ethiopia dabanni fayya addunya fi dablen idile addunya biro rakina kaba ethiopia ke sajiru ratti gare qabatani rujechu dani balalifate director dabata fayya addunya dr tewodros adahanom tibana ibsakennani dabanni sani nanno amarati fi afar ke satti akagargarsa kenajiru ibsani tigrayin galani akagargarsa hinkennine motumman ethiopia e yemad urku isa ibsu isani gabasni masfinarrage ibsera dabban misoma hawasa biyottan afrika kibba inni sadik jedame bekamu guya kalesa malawi ke satti walgayi tasisen warani dabaticha jalatti gurma udani mozambique ke satti lolajiru akalola saitti fufu murtese wagadar be hidattonni amanta islamumma hordufu jedamani mozambique kaba kutabiya kabo delgado jedamu ke satti jiratto ta choror ke sajiru jedame warani biyottan misensa sadik ke sa walitti qabaman lolaratti bobbaani turan ogantonni biyottan afrika kibba lolli hidattota irrattibanan milkaa akkajiru yemmuiman tintaltonni garu rakkinichi ammayyu akkafala hinarganne himani marin akkabarbaachi saayta yedubbachu isani gabasni maleki masina malawi blantairra ibsera kun sagale amerikati united states nato fi manni mare dabbatani dabana geenya fi waltumsa europa yokin osce jedame bekamu dimma biye ukraine ratti guyottan sadifi bakka addaddati walgayi russia wajjini intasisan kessa isato kokanta e kamisa harra vena kessati tasisaniru walgayin guyya harra walgayi witata engadda united states fi russia geneva kessati robi kalesammo russia ni fi nato brussels kessati unfad an tasisanit ane kangodame dubima ministera dimmala united ndisese need price aka odugabasto tati himanitti rasha bakabu udani walgayi sadan ratti kanirmatan wan ratti dubbatame akabi yatti devi anin presidenti rasha vladimir putini fi akat yetsan united states aka egdu ibsani presidenti rasha falarakinicha karana gatini furu akafilatan abdi qaban ibsaniru mari brasil sirratti jila united states kanogaran ittiantu ministeri imala united states wendy sherman marin nato fi rasha hala muddama ta ene akatumurame ibsaniru halichala fisu dafis rashan warana ishe kuma ibbato kota anu danga ukraine ra akafage suq abdu himani ittu kuninta ingaru fala diplomasi argachun akadaran rakisata e ibsaniru aka windi sherman dabalani jiraniti walgayi wan torban kana tasifa mambode ifatti murtone ragame hinjiru Iran, Venezuela fi Sudan akkasumas biyyoottan biroo shanii dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti mirga sagalee kennuu akka dhabuudhaaf deeman barreessaan olaanaan dhaabbatichaa Antonio Guterres xalaya pirezidaantii yaa'ii waliigalii dhaabichaa Abdullah Shaadii fi Roobii Kaleessaa barreessaniin ibsaniiru. Biyyoottan yaa'ii dhaabbatichaa 1993 irratti dhiyaate dhimmi isaanii ilaalamuuf deemu biroo Antiguaa fi Barbaados, Rippaabilikii Koongoo, Giinii, Paappaawaa Niyuu Giinii akkasumas Vaanitaa'uu biyyoottan jedhamaniidha. Akka chaartara yookaan seera mootummoota gamtoomaniitti biyyoottan miseensa dhaabichaa ta'an buusiin isaan waggaatti dhaabichaa fi gumaachuu qabanii yoo waggoota lamaa fi walitti aanee hin kaffalamne mirga sagalee kennuu isaanii akka dhaban taasifama. Dhimma kanaa irratti murtoo dhumaa kan dabarsu yaa'ii waliigalaa dhaabbatichaa yommuu ta'u haalli biyya buusii kaffaluu hin dandeenye sun yoo sababa dandeettii jaraatiin ol ta'een ta'e yaa'ichi mirgi biyyoottan sanaa akka hin haqamne taasisuu hin danda'a. Kanaan duras biyyoottan Afrikaa sadii Komoros, Sawaatoomee fi Pirinsippee akkasumas Soomaaliyaan rakkinni akkanaa isaan muudate dhimmi jaraa ilaalamee akka mirgi sagalee kennuu isaanii irraa hin haqamne taasifamee ture. Akka xalayaan barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhutti biyyoottan kanaa olitti maqaan isaanii dhahaman mirgi jaraa eegamee akka turu gochuudhaaf Iraan doolara miiliyoonii 18,402,438, Venezuelaan doolara miiliyoonii 39,108,761, Sudaan immoo doolara 200,299,44 yoo xinnaate kaffaluu qabu. Biyyoottan biroo shanan mata mataadhaan doolara 75,000 galii gochuutu isaanirraa eegama. Biyyi Kooriyaa Kaabaa qibxata dheengaddaa yaalii dhukaasaa yookaan furgungeessuu misaa'ilaa taasisuu ishee hordofuudhaan qoqqobbiin dabalataa akka irratti kaawamu Yuunaayitid Isteetsi yaada dhiyeessiteetti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka buutuun Yuunaayitid Isteetsi ambaasaaddar Liindaa Toomaas Giriinfiild Roobii Kaleessaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreeffama maxxansaniin manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii murtoo qoqqobbii jabaa akka Kooriyaa Kaabaa irratti dabarsu gaafataniiru. Yuunaayitid Isteetsi meeshaa waraanaa Kooriyaa Kaabaatii fi eegumsa taasisaniiru kan jette namoottan shan addaan baasuudhaan uggurii irra kaawuu ishee Roobii Kaleessaa beeksisteetti. Hordoftoota keenya oduuwwan harraaf qabnu kanuma.
Kan dhagahaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Soomaaliyaa fi Itoophiyaa kibba gama bahaa keessatti hongi hamaan uummata miliyoona 3 ol miidhaa akka jiru ta'u koreen baraarsaa akka sadarkaa addunyaa beeksisee jira. IRC'n akka jedhetti biyyoonni gaanfaa Afrikaa 2 biyyootti addunyaa 20 kanneen waggaa kan rakkoo namoomaa hamaan miidhaman keessaatii jedha. Gabaasi Mohaammed Yusuf Nairobi irraa erge. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan toora biyyoota 20 hordoffii yeroo hatattamaa barbaadan kan bara 2022 koreen baraarsaa tarreesse keessaati. Richard Crozers IRC'tti daayireektara damee Soomaaliyaati. Haalli namoomaa biyyoota lamaanii keessa gaarii miti jedhu.
The Horn of Africa has been on the verge of crisis for some time. There have been several consecutive failed rainy seasons.
Gaanfi Afrikaa yeroo hanga tokkoof qarqara rakkinaa keessa seenee jira. Yeroon roobaa walitti aanuudhaan danqame. Yeroo ammaa hanqina wabii nyaataa hamaarraan kan ka'e namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'utu nu mudatee jira jedhan. Koreen baraarsaa akka jedhetti hanqinni roobaa naannoleen hangi tokko waggoota 40 keessatti haalli hamtuun akka isaan mudatu taasise. Yoo xiqqaate uummanni miliyoonni 3 hongeen kan miidhaman yoo ta'u kanneen 100,000 to 170,000 ol ta'an bishaan, marga dheedichaaf gargaarsa namoomaa barbaacha qe'ee ofii dhiisanii godaananiiru. Kan umriin isaanii waggaa 47 Nuur Ahmed beeladaalee isaanii 60 fudhatanii qe'ee ofiirraa godaanan. Beeladaalee isaanii magaalaa Birqoodirraa gara Haroraayisitti geessuu dubbatan. Konyaan Haroraayis bulchiinsa naannoo yoo ta'u uummatis nu simate ammayyuu as hin jira. Rakkoon hangi tokko jira. Beeladaaleen koo naannichatti baruuf rakkataniiru. Daawaa hanga tokkollee nu barbaachisa. Bishaan boollaa fayyadamna garuu kuusaa ga'an qabna. Yoo bakka bishaan itti kuufannu argan sun hedduu nu fayyada jedhan. Croozers akka jedhanitti dubartoonni fi ijoolleen kanneen hongeedhaan miidhaa guddaan irra ga'e. Keessumaa ijoolleen umriin isaanii waggaa 5 gadi kanneen akka hamaatti miidhamani. hongeen kun jireenya isaanii kaballeessuudha. Biqiltuuwwaniif beeladaalee lakkoobsi isaanii akkaan gad xiqqaateera. Kanaaf akkuma beekamu haala abdii nama kutachiisu keessumaa dubartoonni fi ijoolleen hedduu miidhamaniiru jedhan. Abdulaziz Bashir nama daldalaa yoo ta'an magaalaa Andaara Galaana Kismaayyoo keessa jiraatu. Beeladaalee bituuf gurguruu irratti bobba'anii kan jiran yoo ta'u sababa hongee irraan kan ka'e beeladaaleen 99 duraa du'aniiru. Beeladaalee 118 qaban ture. 19 qofaatu lubbuun hafe. Kanafan hongeedhaan dhuman. Kasaaraa sanarraa hin dandamanne jedhu Bashir. Waa gaarii tokkichi beeladaalee hafaniif nyaata bituuf maallaqa baasuun irra hin jiraatu. Ammaaf marga dheedichaaf bishaan qabu jedhan. Jaarmoliin gargaarsaa kanneen Itoophiyaa fi Somaaliyaa keessaa akka jedhanitti gatiin nyaataa waan dabaleef namoonni hangi tokko maatii isaanii nyaachisuuf nyaata guyyuu bitachuu hin danda'an. Koreen baraarsaa ka sadarkaa addunyaa akka jedhetti naannoo Somaalee kan Itoophiyaa keessaaf deebii kennuu jalqabeera. Naannolee kabiroo dhaqqabuuf illee gargaarsa namoomaa saffisuuf maallaqatti dabalaatu barbaachisa. Dhaaboliin gargaarsaa deeggarsa maallaqaa midhaan nyaataa bishaaniif meeshaalee qulqullina ittiin eeggatan kan dhibee ofirraa ittisuuf oolu argachuuf gargaarsa maallaqaatti dabalaa gaafatanii jiran. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti weerarri COVID-19 babal'achaa waan jiruuf hawaasni eeggannoo akka taasisu biiroon fayyaa naannichaa beeksiseera. Hoogganaan sabquunnamtii biiroo fayyaa Beenishaangul Gumuz obbo Waacoo Waabbulchoo qorannaa saamudaa taasifameen tamsa'inni COVID-19 duraan 5-5 gad kan ture amma gara 20-30 guddateera jechuun dubbataniiru. Naakoor Malkaatu gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessa akka jiraatu dargaggoon dubbatu Ayyuub Yaayyaa ji'a tokko as weerarri utaalloo fakkaatu isaaf namoota kanneen biroo irratti mul'achuusaa dubbata.
Samoona kana warashiin fakkaachisee utaalloon cimaa tokko dhufeetu jira. Akka nama dhuunfaatti isaanis naqoonnamee ture. Baay'ee kan saraaffaa jira wanti kun iddoo hundumaatti.
Yeroo ammaa COVID-19 ilaalchisuun dagannoon hawaasa keessa jiraachuus dubbata dargaggoon kun.
Egaa eeggannoon kan duraan godhamaa ture maaksii siin uffatamaa walirraa isii fageenyaan ni deemama ture. Sa'aatii kanarratti garuu fageenyiin isin jiru maaksiinis hedduu qannaseeti jira namooti fayyadamaatiin jirani kana taajjabeetiin jira. Eeggannoo gochaatiin jirani namooti akka eeggannoo gochuu.
Hoogganaan sabquunnamtii biiroo eegumsa fayyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Waacoo Waaqbulchoo ji'oota dura namoota qorannoon COVID-19 isaaniif adeemsifamu keessaa kanneen 55 hin caalle irratti COVID-19 argamaa turuusaa dubbatanii torbanoota muraasaas garuu lakkoobsi kun dabaluu isaati kan dubbatan.
እንዳገር የተከሰቱ የዚህ የኮቪድ-19 የመጨመሩ ሁኔታ በክልላችንም በተመሳሳይ መልኩ እየጨመረ ነው የሚገኘው።
አመንታን ወይረ ኮቪድ-19 ስለካብያት ደበላጅሩ አልሙ ወልፈካቱን ናኑ ኬኝ ከሰጥስ በበለፋጅራ ቱርበሙራሳ አስ ዋንጅሩ ዮይላሌስ ነሞተ ቆረኖን ረታዴብስ ፈሜ ሳሙርኒ ኢሳኒ ፍለተሜ ከሳ በንታ ዲግደማ አንገሰዱማ ከንታን ወይረ ከናንቀማ ጅሩ fakkeenyaaf qorannoo saamudaa eengadda taasifame 243 keessaa namoonni 68 COVID-19 qabamanii jiru jechuun dubbatan. Obbo Waaccoon tamsa'ina COVID-19 naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti mul'atu yommuu ibsan akkas jedhu.
Iskaahun 61,746 laaboraatoorii murmaraa tajaajilu.
Egaan naannoo Beenishaangul Gumuzitti hanga ammaatti qorannoo saamudaa laaboraatooriitiin taasifame 161,746 keessa namoonni 4,774 COVID-19 qabamanii jiru. Namoonni 4,137 ta'an mana isaanii turuun akkasumas yaalii argachuudhaan yaalii dhaabbilee fayyaatiin taasifameen fayyanii hawaasatti makamanii jiru. Namootni 597 ta'an ammoo manuma turanii yaala isaanii hordofaa jiru. Erga COVID-19 akka biyyaatti mul'atee booda lubbuun namoota 40 naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti weerara kanaan darbee jira. Sadarkaa amma jiruun namni dhibeen kun akkaan itti ulfaatee dhukkubsataa jiru hin jiru jechuun dubbatan. Hoogganaan sabquunnamtii biiroo eegumsa fayyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Waaccoon sababa itti weerarri COVID-19 babal'ataa jira jedhaniif yommuu ibsan akkas jedhu. Sababa itti tatamsa'inni COVID-19 ol ka'aa jiruuf yoo ilaalle weerara utaalloo fakkaatee ka'uudhaan weerara utaalloo fakkaachuun keen walqabatee hawaasni akkuma qufaa yookaan utaalloo salphaatti ilaaluun eeggannoo COVID-19 malu gochuu waan dhiiseefidha. ወይራሪኩን አከደበላጅሩ ወንቲውን ኢሶሞ ኢቤብራዳፍ ያሊርገቹፍ ነሞትኒ ጣብሌፈያይ ሙድፈን ቆረኖን እረት የሙግግይፈሙ ኮቪድ-19 ተያርገሙ ይሳቲ ጀቹንዱበተን ወይራሪ ኮቪድ-19 ያከምበበለነፍ ዋን ሁጀታ ጅራጀደኒስ ኦቦዋጮነ ከስቲፍሱ
የምንሰራው ስራ የብረሰቡ ንግዛቤ የማዳበር ስራዎችን ነው የምንሰራው
ወጆጅቻጅሩ ከይሳቶኮ ወነው ሐሳጭምሱላ ወይራሮ ታሎ ፈካቱ ከና አከሰልጣት ይላሉ ዲሴ ሐዋስኒ አከ ቆረተሙ ያለም ታሲን አከሽመስ ሰባይ ማሌረቲ ኤርጋ ይገኑ ኮቪድ-19 ሰገሌ ወልቀበተን ተጠበርሱን ኤርጋ ወን ከነኒ ሰገሌ ወራምኔ አፋን ኡመት ይደገው ደንደው ሐዋስ ብረቀቀብ ሲሱን ከነጀታጅሩ ኦጌሶት ፈያፍ አከሽመስ ሐዋስኒ አከ ተላሊ ኮቪድ-19 ሰገሌ ፍለቱ ታሳጅራ ጀቹንዱበተን ኮቪድ-19 ሰገሌ ሮማ ከነ ዋንደ በላጅሩ ሐዋስኒ ደገኑ ከይሳቤ አበተፈያደቁን ተላሊ ፍለቹን ኦፊፊ ሐዋሰይሳ አከበራሩ ከነጀታጅሩ ጀቹንዱበተን ሚኒስቴር ፈያ ኢትዮጵያ ኦዴፈኑ ጉዩ ኮቪድ-19 ሰገሌ ላልች ሴባሱን ለኮብስ ነሞተ ቫይረስ ይከና አንቀበመኒ ከለይሰ ቆፈ ቆረኖ ሳሙዳ ኩመ ኩደኒፍ ዲበሰዴቲፍ ጃተሚ ተኮታስ ፈሚከይሳ ነሞኒ ኩመ ለማፍ ዲበለማፍ ጃተሚ ሰገል ኮቪድ-19 ሰገሊን ቀበመኒ ሩጀዳ ሃሎ ሊግላቲን ሃንጋማት ኢትዮጵያ ከይሰት ነሞትኒ ኩመ ዲባፍሪፍ ኩመ ሸንተመጫለን ኮቪድ-19 ሰገሊን ቀበመኒ ጅሩ ሃንጋ ከለይሳት ነሞኒ ዲባፍሪፍ አፍርተሚ ሰዲታንሞ ኮቪድ-19 ሰገሊን ከንገረመለ ዲበመንተው ረጋን ሚኒስቴር ፈያኒ አገርሲሳ ነሞኒ ኩመቶርባፍ ሰገልተመታንሞ ኮቪድ-19 ሰገሊን ሉቡ ይሳኒ ደበኒ ጅሩ ሃንጋማት ነሞትኒ ሚሊዮነ ኩደኒፍ ኩመ ዲበሰገሊፍ ሸንተሚ ሰዲጫለን ተላሊ ኮቪድ-19 ሰገሊፍ ረቹ ይሳኒ ረጋንጉዩ ሚኒስቴር ፈያ ኢትዮጵያ ኒሙልሳ ሰገሌ አሜሪካፍ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ለሚውን ኬንያ ፍሬንች ፍራይስ ጀደሙን ድንቸራ ከነጀተሙ ቆጴሱፍ አንቅኒ ድንቻ ሰሙዳቹ ሳይርገ ቤክስ ሴቦድ ማናኛታ ኬኤፍሲ ጀደሙ ረትሞርሚ ካሳን ኬኤፍሲን ሞ ኢብሰባሴን አንቅኒ ካን ሰሙዳት ሰበባ ወይረነ ኮሮናን ካንከ የሲን ሳዋን ቦደተር ከፈቴፍ ጀቻጀቹዳን እርገለሚ ወንኬንያ ሙፈናሳኒ ኬሱማ ሰባይ ማሌረት ቦይኮት ኬኤፍሲ ጀቹን ዱለ ትዊተር ይገገሰኒ ቦደ ከነና ኖሜሻ ኤሰኒፊ ወሪን ወጂት ፉፉፍ ዋዳ ሰኔጅራ ገባሳጉቱ በፈቃዱ ኤስ
ለሚለን ኬንያ አበተሚናኛ ታብልቻታ አሪቲ ዮኪን ፋስት ፉድ ጉርጉሩ ኬንታኪ ፍራይድ ቺክን ዮኪን ኬኤፍሲ ጀደሙረቲ አከጅራቶኒ ቢየቲ ተርካንፊ ለገና ፉደተኑ ዋምቸታ ሲዛጅራን ሰበብኒ ሳሲ አበቲቺ ኛተ ድንቻ ዋደምራ ቆጳው ኢሳ ፍሬንች ፍራይስ ጀደሙ ቆጴሱዳፊ ኦሚሸ ድንቻ ጋ አርገቹ ሂንደንዴኝ የጀቹዳኒ ዋን ቆጴሱዳቤፊ አከ ኬኤፍሲ ጀዱቲ ሃንቅኒ ድንቻ ከሙደቴፊ ሰበበ ኮሮናቲን ከንካ ሄርኒ ኢሳ ዋን ሙደቴፊ ድንቺ ኬንያ ከሰቲ ኦሚሸኛ ታፍለተማ ኢሰለም መፋታኡስ ኬኤፍሲን ድንቺ ቆቴብልቶኒ ኬንያ ኦሚሸን ሰደርካ ኢሳ ከንጉቱ አከይንታኔሲ ኢብሴጅረ ከነመደለን ሲሴሲ ሰበባጀራ ኢሳ ከነፈካት ኤርገለም ሚሌን ኬንያ ሚዲያ ሐዋሳ ኢረቲ ዱለለገና #boycott ኬኤፍሲ ጀዱ ታሲሱ ጀልቀበኒ ቦዳ ዳበቲቺ አከ ኦሚሸ ድንቻ ቆቴብልቶታ ኬንያ ራፉዳቹ በርባዱ ቤክሲስ ገባሳን ቪኦኤ ጃክሰን ሚቡንጋኒ ወጂገጌሳ ካምፓኒ ቡልቺንሳ ቆቲሳ ኬንያ ዮኪን ቱካሊም ጀደሜ ቤከሙ ኬቪን ከማኡ ወሊን ዱበቴራ አካ ኬቪን ጀደኑቲ ኬንያ ኬሳ አብሌን ኛታ አዳዳ ዲኤሳኑ ሄዱን ጅራኒስ ኬኤፍሲን አማ ዩደርገ ጎተ ኬንያ ብረቲ መቃቀቤሳ ኬኤፍሲን ከንያተ ፍራንች ፍራይዚ አካ ዲኤሱ ሂንደንዴኘ ኢብሴ ዋንድ ኒቸ አርገቹ ሂንደንዴኘፊ ጀቹዳኒ ጋፊ ዲያቴፊ ኬቨን ዴቪኬነኒን
No, I wouldn't say it's a shortage, although different seasons sometimes you get shortages of potatoes, but this time around we don't have a shortage of potatoes. KFC has been around for the last 10 years, if I'm not wrong.
Hankina dinnichaati yechuun indandaam, altokko tokko hirrinijiraachumal, yeruwa magaru rakkoon dinnichaa injiru. KFCin ega biye kanakeesatti dhaabbate gara wagga kudhanii ta'eera. Yeroo darbe dubbii guddaa kan ture waa'ee dinnicha biyya alaatii galchuuti. Yeroo sana waan cimaan turre. Garuu booddee warreen dinnicha oomishanu dinnicha hedduu hin gurguramin yookaan ittiin gargaaramin hafe gatamu arginu baay'ee waan nama dhukkubsuudha. Dinnicha gahaatu jiraa ture jedhan. KFC ni kote bultota Kenya rayo dinicha imbinne. Yero hamma esa bitajira gafi jerufis. Yero jalkaba odefanno njiru masiri. Tienya kanamo dogo goru yombate bijani zarlandira wan bitajira natifakata jirani Kevin. KFC ni erga wagga kutani oli Kenya kesati ojata tureboda. Amma akamiti omisha dinicha madali yokan standardi kogutu inargan nije chudandae. Jerame gafi di ATFC Kevin akanajiru. Actuality too.
And the biggest issue is in that 10 years, I believe if the Kenyan standards are not desirable, I believe it should.
Wanti guddan waggottan kunnan darbani ittudin nichi Kenya madalli yokan standardi jara wan guutu hintane omisha isan barbaachisu argachuudhaafi dandeetti omishtoota guddisu irratti horii baasanii sadarkaa barbaadanitti argachuu hin danda'u turan. Omisha madalli isaanii guutu argachuudhaafi qotee bultoota keenya wajjiniin irratti hojjechuu qabu turan jedhan. Itti dabaluudhaanis deebii lammiileen biyyattii kennan irratti yaada kennaniin namoonni yookaan kaampaaniin alaa tokko biyya kee keessatti yemmuu waan hin taanes irratti hojjetu gaarii miti jechuudhaan himanii dhuma irrattis hooggantoonni Kentucky Fried Chicken warri Keeniyaa ittuu gadi ta'anii namoottani dhimmi kun ilaallatu wajjiniin marii taasisaniin hawwa jedhanii Kevin Kamau hoogganaan dhaabbata Tukaaliim jedhamee beekamu. KFC'n hundeedhaan dhaabbata biyya United States nyaata hariitii qopheessuudhaan McDonald'sitti aanee addunyaarraa kaampaanii sadarkaa lammaffaa irratti argamudha. Ameerikaadhaa alatti biyyoottan adda addaa keessatti tajaajila nyaataa kennuudhaan kan beekamudha. Gabaasa Jaakson Vungaanyii fi an Bifqaadu Morodaati.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Qophii fayyaa kana irratti waa'ee dhibee sammuu adda addaa kan ilaaleen marii jalqabne kutaa sadaffaaf xumuraa dhiyeessina. Dipireeshinii ilaalchisee gaaffii jaallanneen Dr. Naawomii Abdirahamaan ogeettii fayyaaf wal'aansa dhibee sammuu Minnesotaa irraa gaafatteen jalqabne.
Fakkeenyaaf gaa'ila keessatti abbaa warraa fi warraa yoo walii galuu dadhaban ijoolleen warraa wajjin walii galuu yeroo dadhaban rakkinni akkasii waan mul'atudha jechuudha hawaasa keessatti. Maal gorsitu?
Abbaa fi haati hogguu waliigaltee dhaban ijoolleen istiresti tahan. Hogguu istiresti tahanii baasanii dubbachuus hin danda'an, involve godhuus hin danda'an. Kanaafuu if keessatti qabatanii hogguu midhaan sun itti hammaate onni ijuun dipireeshinaatu isaan qunnama. Waan akkanaa yoo jiraate kanaan gorsu biyya kanatti amma akkuma jaamutti yoo haatii fi abbaan waliigaltee dhabanillee rakkina isaanii bakka ijoolleen hin jirretti akka furmaata uumaniif hamma dandeemetti ijoolleen kana keessatti akka hin seenne. Yoo waldhabinsi haadha manaa fi abbaa manaa jidduu yoo jiraate illee waldhabinsa isaaniif jaamee ijoolleen yeroo hedduu ni miidhamanii jiruu isaanii ka duraan normaalii ka jiraatan san hamma dandeemetti san normaalaayiz godhanii hanqa ijoolleen ispeeshaalii qaamata 18 hanqa ga'an hedduu barbaachisaadha. Maaliifi? Ijoolleen umrii 18 gad oguu aadaa fi abbaan addaan faa deeman hedduu midhaa hedduu irraa ga'a. Kanaafuu yoo wanni akkasii rakkinni akkasii jiraate ijoollee yaaduun ijoollee akkamitti midhaan osoo isaanitti hin geenye jiruu isaanii akkuma duraanitti itti fufuu akka danda'an akka godhan haatii fi abbaan wal mari'atanii ijoollee isaanirratti xiyyeeffatanii ijoollee jafaanqa seenan normaalaayiz godhuun barbaachisaadha.
Egaa fakkeenyaaf dargaggeessa dargaggeettii rakkinni kun quunname maatiin garam geessu?
Biyya jirruu kana biyya guddate kana keessatti yeroo hedduu maal jaamaa hospitaaluma kiliinikuma yeroo biraa geessan yeroo mataa dhukkubbiif yookaan ilkeef yookaan cheekaappiif bakkatti geessan geessuu danda'an. Yuuzhaalii bakka kiliinika hundaa'u ammafaa dipireeshin iskeel meeshermant ka jaamu jira. So depression scale measurement PHQ-9 jaama gaaffilee sagaliitu gaafatama. Gaaffileen sagalan suni namni sun depression qabaajee ka murteessu miti garuu sadarkaa itti aanutti fiizishaanni sun more akka laalaman gaayidii godhaa jechuudha. Sintama depression yoo gargaarsiisu ta'e gaaffileen sun. Akkuma sanitti faraala godhan jechuu bakka saayikaatiristii biratti ergamanii yookaan immoo teraapist bira ergamanii wal'aansa barbaachisaa ta'e akka argatan godhamaa jechuu biyya kanatti. Biyya adda addaattis akkuma biyyaatti jiraatama jollee xixiqqoof ispeeshaalii qorichii jalqabamuu isaa duratti karifar godhaman karaa teeraappiitti. Kaawunselara biratti ergaman, teeraappii biratti ergamanii teeraappiin gaafa hojjechuu hin dandeenye meedikeeshinii yookaan qorichi sadarkaa lammadaa tahaa jechuudha.
Namoonni garuu rakkina kana keessa fayyanii gara iddoo duriitti hin deebi'u?
Ni deebi'an. Sadarkaa qaba dipireeshinii kuni. Maaltu dipireeshina kana fidee? Gaddarraa yookaan immoo amma giriif irraa ka'ee dipireeshinii kun yoo dhufe gaddi kuni piroosesa qaba. Amma namni gaddi duratti ga'ee egaa shaakli tahaa yookaan amanuu hin danda'u sanboola isteeppii jira. Isteeppiin gara dhumaa amma akseptaansii yookaan immoo okkee gaa tahee jaanii fudhachuu jechuudha. Isteeppii sanirratti hoogguugan dipireeshiniinis xinnaachaa deema. Amma kooppiing iskiil jaama. Namuu takkaami kooppiing iskiiliin isaa. Namni takka gaagaama guddaallee itti ga'ee tolereet godha. Higher threshold qabanii stress qabachuuf. Namni takka immoo stressuma xiqqaatu depression keessatti isaan buusa. So namuu takkaa miti garuu mild depression oguu ta'u yeroo irra hedduu kaawunsiliingiin teraappiin fa'a wayyaawaa deema. Depressionii guyyaa takkatti ka wayyaa'u miti. Yeroo fudhataa torbaan sadii afur booda jijjiiramni ni argama. Lakkuma deemanu lakkuma teraappii sana attendi godhaa wanni jaal depireeshiniinis wayyaawaa deemee akka duritti deebi'uu ni danda'an. Karaa biraatiin immoo depireeshinii teraappiin yoo gargaaramuu hin dandeenye usually karama qoricha deemna antaayi depireesaantii jaamu meedikeeshinaa kennama. Teraappiis namni sun fudhachaa meedikeeshina sanis fudhachaa gargaaramaa wayyaawaa deemaa har'a qoricha fudhatanii kabooru fayyuu miti. Garuu ji'a xiqqoo booda like 6 months treatment booda fa'a namni wayyaawaa deema. Namni irra hedduun situational depression jaama. Situational depression jechuun yeroon katti fide jijjiiramni yookaan gadda tahaa yookaan biyyarraa waan dhufee tahaa yookaan sochii earthquake faa hogguu tahu waan akkasii gaagaa'ama guddaa hogguu tahu situation santu depression san fide situationiinis wayyaawaa hogguu deemuu qorichaa fi teraappiis fudhachaa hogguu deeman amata takka booda faa akkana dawaanis gad xiqqeessaa deemama. Dawaa malee teraappii malee nagahumaan jiraachuu danda'a jechuun namni sun.
Ijoollee ta'ee namoota gurguddaas haa ta'u rakkina akkasii keessa jiran maal gorsitu?
Rakkina akkasii keessa nama jiru lakkuma ignoor goonee lakkuma osoo gargaarsa hin arkannee lakkuma turruun akkumaan si je'etti maayild irraa gara siviyaritti yookaan immoo karra xiqqaarraa hammachaa siviyaritti deemuu danda'a. Namni hojii isaa hojjechuu hin dandeenye, barumsa isaa barachuu hin dandeenye, bakka rafee ilaallee ka'uu akka hin dandeenye miidhaa deema. Depireeshiniin immoo hogguu hammachaa deemu yeroo hedduu suusaayidaal ideeshin jaama. Suusaayidaal toots namni sun silaan du'e na wayyaa jedhee ispeeshaalii waan akkasii fa'a mataa keessatti hogguu dhufee siireesiidha jechuudha. Gargaarsa argachuun hedduu barbaachisaadha. Kanaafuu wanni naani gorsu simptomoota depression amma ka haasoo inni kana namni yoo arke simptoma lamaa sadiis ka jennee keessaas yoo jiraate kan hin gorsu gargaarsa argachuudha. Hospitaaluma yookaan kiliinikuma medikaal keer bakkatti argatan deemanii simptoma kana yoo himan isaanuu rifar godhanii dafanii dhaqqabuun hedduu barbaachisaadha.
Maatiinoo.
Ijoolleen yaangiin dargaggoon simptomni isaanii ka depression xiqqoo addaadha adaltiirraa. Garuu hogguu amalli jijjiiramu ijoolleen qaraatii isaanirraa akka dur jabeenya hogguu dhabanii hogguu arginu fedhii adda addaa waan ispeeshaalii waan dur jaalatan amma jaalala hogguurraa dhaban yookaan ispoortii tahuu danda'a yookaan faamilii wajjii koflanii taphachuu danda'a hogguu dhiisaa deemanii maatii kan hin gorsu mallattoo akkasii yoo arkan bakka kiliinikaa bakka hospitaalaa geessanii. Dafanii dhaqqabuun hedduu barbaachisaadha. Miidhaan osoo ittiin hammaannee simptoma xiqqaa kan argitan ignoring godhinaa gargaarsa harkaaf hin jira.
Dr. Naa'omii Abdiraahmaan deebii bal'aa nuu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Atis maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaa isin hundinuu naaf yeroo keessan galatooma.
Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti, meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.